basishada namhlanje. Abanye abathandi kuba sishada namhlanje. Abanye abathandi temba lami. Abanye banomona temba lami. Abanye abafuni kuba sishada namhlanje. Abanye abathandi bengikhuluma kabi bengibeka amabala. Ungabanaki themba lami. Bengikhuluma kabi bengibeka amabala. Ungabanaki bengikhuluma kabi bengibeka amabala. Bengikhuluma kabi bengibeka amabala. Ungabanaki themba lami. Bengikhuluma kabi bengibeka amabala. Ungabanaki themba lami.
Ifuna wena wedwa themba lami.
Oh, God.